Gueules aux yeux, bon amour, bon amour, bon
mana ya ntla le ya bobedi irile a khutla go rapela mongwe wa barutwa ba gagwe a tla go yene a re more re rute go rapela jaaka Johane mokolobetsi a rutile barutwa ba gagwe a re fa lo rapela lore rara rona yo kwa legodimong dina tsa gago itshepisiwe ke ka moo ro opelang sefelase keletso e re tswafalelang ke ya go bona modimo e leng molelo sehubeng ke yona thapelo gonne thapelo ke botshelo jwa ba ba dumelang